Benorella la 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 molo neku. Benorella la 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 mo. Malayu na malayu, that's why ze na wipato kapu.
Jiva zenze kawa mwabu.
Oli na rila Odiri na Yonanga perfecto. Kumobele Chira gambu.
Shikata something different. Something different.
Chira gambu.
Something different.
Shikata Chira gambu. Chira gambo.